Yeah, this one goes out to all real supporters in your life. Leaders, teachers, doctors, DJs, wasasi, walezi, real homies,
Beef Joe,
Tanzania plus 255, the area code. Yeah, it's the greetings.
Hizi ni salam kwa kisasa zite shoutout. Ziende kwa majiu sports kika shut up. Many push nika push that's a sap. Saidi kwenye map still rapping I never stop. Baba Johnny the hustler my nickname. Heyo mchomfu machata kila sehem. Long time tabata I'm busy in the home. Chuga kuna matata Dar es Salaam. Ndipo ndipo ndichi ni na rule game. Sinaga swaga za maguchi ni na epwa dam. Na ukweli ya ujifichi fake what the shame. Put some respect when you say my name. And I still represent the day. Nataka mula mingi bado siji fake che. Siezi sema life langu liko sedere. Zileza mambo mingi kama za mapedeje. Ayo ntembeze long beating kweleze. Doto zako ziko dope kabla ujabale. Ukibale either go soba baswale. Losing focus kwa ma stories ama love affair. Izi mikosi wana wengi zisha watokea. Kwa taratibu na kuambia kama nafokea. Kwanza kujipenda, kisha kupendwa, kupenda, ebana take care.
For everybody forgive and live for life. Na ndio mana tuna sieve, tuna ish, tuna fry. Haya maumivu haya na kesho, kama kula mbako tuke jashu. Walio na pesa ndo na tisa.
Bwana moja mwenye shamba alipanda viazi aka chimba okota almasi lolo bahati kwa mtu mwenye shamba lolo bahati kwa mtu mwenye shamba haya kulenga target kwenye bracket magazi yuto mahesabu calculate. Changamoto ndio clear future to set. Move kichwa kichwa kila issue kwako debate. Soma mchezo kwanza, siogope kukwama. Kesho navyoanza, siogope lawama. Tupa son banza, ujui nani kaona.
Kisikia pao, ujue da, you got a customer.
Shout out to myself na my phone kwa my selfie. Najionaga mimi najilike hilo safi. Unani hate weni Libya miga dafi. Changu chako 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 pigo za kilafi. I take what's mine, I don't take some more. And I only praise Lord after break some lows. So damn damn milele nyendo watu wangu wanguvu. Shout out to anybody anewapa wana mashavu.
For everybody forgive and live for life. Na ndio mana tuna sieve, tuna ish, tuna fry. Haya maumivu haya na kesho, kama kula mbako tuke jashu. Walio na pesa ndo anatesa.
Faster.
Siku zote kipo kitakachokupara.
Make money.
Ukiwa nazo pesa watu watakupenda. Jipongeze unaweza kuinua dunia yako juu. Hata leo kila siku tukishikamana pamoja.
Frank Label up in this one. MJ Records on 16th Project.